kuitwa dia. Hata nilipishe kodi mitagadamia. Apendi wajimu bodi, vivi kanilewa. Na mnyosha kama dobi, aningangania. Asami kwa nini ni mwache, raga ni nipate. Niacheni ni mfuate, au matalio. Jamani roro yangu, huyu mai mai wangu. Ameushika moyo wangu, tunaendanana, tunarandanana hey. Jamani roro yangu, huyu mai mai wangu. Yendo pumzi yangu, nangangana nae leo na badai. Wala sijuti kumjua, samaki kanvua. Akiniacha taniua mama. Jamani roro yangu, huyu mai mai wangu. Ameushika moyo wangu, tunaendanana, tunarandanana hey. Jamani roro yangu, huyu mai mai wangu. Yendo pumzi yangu, nangangana nae leo na badai.
My feeling make it.